burudani na ujumbe. Ndivyo unavyoweza kusema ukitafakari ushairi wenye vina unaleta hisia za ujumbe kuhusu kupinga ubaguzi wa kila aina. Huu ni ujumbe wa mwanamuziki mkazi wa Uingereza ambaye ameamua kuingia vitani dhidi ya ubaguzi sambamba na Umoja wa Mataifa unaopinga dhana hiyo. Ungana basi na Asumpta Massoi katika midundo hiyo.
Open my eyes, the more I see, the more it looks appalling. It gets me down, but still I'm blessed to get up every morning.
No one became Adrian Coker, mwanamuziki ngulu wa mitindo ya kufoka-foka, alizaliwa Sierra Leone, kisha kuhamia Uingereza na kung'ara katika anga za muziki. Kijana huyu mwenye umri wa miaka 24 anaporomosha mashairi yenye vina, akipaza sauti kupinga ubaguzi wa kila aina, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga ubaguzi, inayoratibiwa na shirika la Umoja Mataifa linalohusika na masuala ya ukimwi, UNAIDS.
Open my eyes, the more I see, the more it looks appalling. It gets me down, but still I'm blessed to get up every morning.
Anaanza kwa kusema, nafumbua macho yangu, na kadri ninavyotazama, ndivyo inavyotisha. Inaninyong'onyeza, lakini imebarikiwa kuamka kila asubuhi. Katika video hii, anaonekana akitembea mitaani. Anaendelea kusema kuwa, hakuna ambaye hajakamilika, angali amefanya kila kitu. Anasisitiza kuwa, unyanyapaa na ukosefu wa usawa, umebadili mtizamo wa runinga yake.
Stigma and inequality pervade my TV screen. Ego makes progress non-existent like the iron team. White mixed to black, we build our mountains some bric-a-brac. All of us built with the spirit they used to build Barack.
Ama hakika ni ujumbe uliofichama. Lakini anasema mweusi, mweupe, au waliochanganya rangi. Wote ujenga milima kuanzia tofali hadi mjengo mkamilifu.
White mixed to black, we build our mountains some bric-a-brac. All of us built with the spirit they used to build Barack.
Kila mmoja wetu amejenga kwa kutumia ari waliomjengea Barack. Usawa kwa kila mwanadamu, hakikisha usawa kwa wavulana na wasichana.
Every boy and girl, every change of perspective is a step closer to us changing the world.
Kuka anasema, kila mabadiliko ya mtizamo ni hatua kwetu kukaribia kubadili ulimwengu. Na kisha,
the sum of love minus hate, zero discrimination. Minus hate, zero discrimination.
Upendo ukiwepo bila chuki ni kupinga ubaguzi, na burudani sasa inaendelea.
Equality for every human being, all individuals, no one is just another cog in the machine, making it fair for every boy and girl, replace the peace, compassion and shattered glass ceilings, and every voice being unanimous in declaration, the sum of love minus hate, zero discrimination.